There is no other name given among men by which we must be saved except through Jesus Christ, he whom God has raised for the whole world to be saved through him. Hallelujah.
Adighi chaza ni were neligwe. Adighi chaza ni were nelowa. Adighi chaza ni were nalamo ebo. Mambo oge, oye de dwanije. Mambo oge, ebo Jesus Christ.
God the Maker, our Father, the Master of the whole universe, we bow for you.
Adighi chaza ni were neligwe. Adighi chaza ni were nelowa. Adighi chaza ni were nalamo ebo. Mambo oge, oye de dwanije. Mambo oge, mambo oge, ebo Jesus Christ.
We decrease that you might increase. He that speaketh with your voice like a heavy thunder, and the earth trembles. O Jehovah, it is you who made the earth with the pillars best known to you. Hallelujah.
Chukwu anyi were olileanya na kwagige emezu n'elu isi anyị bianu menu kụwa ahụtọlụ ebube gị n'ime anyị ekụwa ahụtọlụ ebube gị ka ha ghara ịhụta anyị n'ihi gịnị onye ji gị dịkwa n'ihe ọkwa gị bụ nwanne otu onye isi ike ndụmuo oke mmiri na-egwu ogwe ọkwa gị bụ chete dynamite ye. Dynamite dị gị irisi ibe na-eche ndụmo onye nzọpụta nkụwa ye agbakwure zuru ike aṅụrụ aṅụrụ ndụle.
He who heavens of heaven could not contain, you made the world and decided how large it would be. The greatest physician ever made before man. The faithfuls reborn. Your Excellency, sir, we bow before you. Amen.
Anu Lord beza nye kwere, no di hijoza nye male, ine kubya male. Bonyi rona chandu muo, kosi ankari ni inobu giji nundu muo. Makanuwe pusho la yaka, beza pisi ni tebuli anelu. Hey.
muzo chale segi Nezio mume ya niye nyozo kagatu kwa siranyi Bobi ke tiware tiwae Nanke webya lewe fya kaiji na rionoge papae Panyi sege chuku oge ngozi eru kwa lozo e Piano loro na nyolo dikisi alobo loge nambuo Piyakwano mekwano kwa mara na iwere gichuku
Thou who made the seas and gave it bound, though it may toss, though it may roar, though there may be waves and winds, but it shall not cross the bound which thou hast given to it. Everlasting King of glory, no beginning will be the end of our love for you.
Chineke kusu nile nkendiaga Obugibu lilanyanyi Nibino kulilanyanyi Odigi chozanyi mara Yukwila kihere momogi Amen
Ibo lilanya yo Ibo lilanya Olilanya ni kwere kwe Ibo lilanya